Now check it out, what was it?
Na upiga mwingi sana na azia sumba sao Vienga vidali vemana na udamu damu Sasa niko mubachara ya tuende mundia rapu Nafunja upime, nafunja kibubu Nazima ngebe na ngenga na punzika gubu Chuzi rahongwe na tasa kwa ketu ibubu Ngoma ya chezo paje wanademka wabububu Wanademka wabububu Nisha usoma mchezo Narudi dipsi nimetoka kwa nchelezo So mkitoka down kama mrenda na mterezo
Nipo kwenye mudi, nafanya kusudi Life imechange bana mambo gudi gudi Kutuwa ushinde life, don't look up Kwenye kusaka, don't get up
Nishike upendeza, ama nikupe ulegeza
Kutuwa ushinde life, don't look up Kwenye kusaka, don't get up
Najua memis kusikia nataja menu Kazi kwenyu, mtakura nini? Kuna kibambara kitoka sato na roasty mine Mkia kongoro na supia urimi Vegetable Spanish Chicheliche mtiche mwaz Kore kore kibwa taz Kudaji pweza ngis Mimi minika juice ya stafferi mixin' and nuts Salad ya cabbage na mayonnaise Soso buffet, hakuna size Supu ya firigis na mikate ya kutoast Kutoka Mombasa ukuda South Coast
Nipo kwenye mundi, nafanya kusudi Life imechange bana mambo gudi gudi Kutuwa ushinde life, don't look up Kwenye kusaka, don't get up
Nishike upendeza, ama nikupe ulegeza
Kutuwa ushinde life, don't look up Kwenye kusaka, don't get up
Nangia sopa sabu, nangia sopa sabu Nendo kifoki shiti, namuwa meti Nangia sopa sabu
Nafanya kusudi Life imechange bana mambo gudi gudi Kutuwa ushinde life Don't look up Kwenye kusaka don't get up
Nishike upendeza Ama nikupe ulegeza